조조난 누르를 두게 말어서 아스가 두두조 진을 두게 말어서
어디다 두두조
무역해를 벗어다 마시나 말게
어디다 두두조
무역해를
벗어다 말어서
이마주가 두두조 진을 두게 말어서 아스가 두두조 이케네 두게
Holy Ghost!
amarosa ndure nibe
amarosa 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 amarosa
Jesus.
Last Sunday, Jesus gave us a commandment in John chapter 14, verse 1. There are many commandments in the scripture. The commandments are not only 10. Even to be joyful is a commandment. Fear not is a commandment. God gave Moses on a mountain 10 commandments. But there are other commandments which we are asked to keep. And today the Lord says in John 14, 15, Jesus said to his disciples, if you love me, you will keep my commandments. Then I shall ask the Father, and he will give you another advocate to be with you forever. The Spirit of truth, whom the world can never receive, since it neither sees nor knows him, but you know him.
Amen.
Now John chapter 14 verse 1. Do not let your hearts be troubled. Some Bible said, fear not. Fear not. Let your hearts not be troubled. Fear is a cankerworm. We want to handle the issue of fear in a special way today. Obiaka boy na siga to no Jonwachukwu. Na chinedu gi. Maruzo. Oya na to jo na egosi na chinedu gi amahozo. Ya chigi chigi furuzo. Ekwukwo ndru juru chigi. Kedo ya ekwukwo ndru juru chi eba. Akwi mi ha na ekwukwo ndru. Ndị nọ na village, o wi ha na akpọ akwukwo ndru na ohia ka ọ na adị. O wuli ka ọ juo gi. Isi ebe a gawo ma bi. Isi itugu gawo ma bi. Ana asighi makwa ebe na aga isi na amana m ebe m na eje. Isi ma bi futa nkwa agu, si nkwa agu, glory agu. Badawa 9th mile. E ma na akwukwo ndru juru. In eje gari without destination, no compass, no direction. Confuse gadima. Oya ba akwukwo ndru. Amara mo na ebe akwukwo ndru juru chi. John one nega akwukwo ndru juru chi. Ya Chineke m nefe, oburoso na ma uzo na obu uzo. John 14 says, as I am the way. I am the way. Abu na akwukwo ndru juru chi. Juru egwu, egwu no na bu unu. Ngwu ahu no na bu unu, akwukwo ndru weri ge joy. Alu sio kija were mba akwukwo ndru juru ya. Ndi bakasi bia vu ya. Akwukwo ndru, ajo ihe. Abu na akwukwo ndru du ugwu eze ma. Oge ọ jụrụ anụ agba ogu. Mmụọ nsọ Chineke bịa nọ na anụ ebe ahụ. Akwụkwọ ndụ ọ naghị ajụ Chineke. Onye anyị na-efe bụ Chukwu. Ọ ya si m gwa gị taa. Conquer your fear. Ihe a na-eyi gị egwu, yie ya egwu. ga mpere mpe papa m nata olu na uchichi otu a ogawa ite nkwu ma se papa ona egwu egwu abana na ada atu gi osi mo yekwanu bu egwu moni asoro na aga n'uchichi n'ite nkwu oligo ma na ona na echi ya olijo ma se papa ona egwu nnukwu nnukwu nkwu ana ha atu gi ojo m sim onye kwanu bu egwu onye agini ya na ebe a si egosi m onye bu egwu onye bu egwu eshibe egwu ahụ ejebe onye eshibe ejebe onye unu atụzi na egwu tie nwata ya kasị atụzi na egwu ihe anyị na-atụ egwu atụzi na egwu sọsọ chukwu ka a ga-atụ egwu sọ chineke ka a ga-atụ egwu na ịma ya Nwachukwu so onye a ga-atụ egwu bụ onye a na-enu onye a ga-atụ egwu na gwagwara ọba ọ bụ ya bụ shabaga jiwa aga ma awa na ofe
ebe egwu shabaga ji o
na-enu onye a ga-atụ egwu
ọ bụ naanị ya ka anyị ga-atụ egwu o
onye bụ ya bụ ụzọ onye a maara ụzọ
ịmara ụzọ o
ịmara
ụzọ o ịmara ụzọ o
chiere gị n'ọkụ tiechee ya nkụ nkụ egwu ihe a na-achọ ihe anyị bịara ụkọta iwepụsị nkụ niile etiere n'ite ite egwu ahụ agaghị eghe onye ahụ ị na-atụjọ na ọ ga-egbu gị o nwere ike ya o nwere ume ya n'aha Jizọs onye anyị na-asị na ọ ga-eme gị nshi mee gị àjà o nwere ike ya o nwere ume ya n'aha Jizọs
ọzọ chineke
achọrọ m ka anyị were dis commandments were gaa njem tata osio if you keep my commandments we keep all of them but I want to emphasize on this one most of the times we handle other commandments and neglect this one yet it is a destroyer fear is a destiny destroyer fear is an opportunity destabilizer you know the end I'm gonna go that fear is a destiny destroyer fear is an opportunity destabilizer fear is an emotional weakener fear is cancerous fear is equals to death the spirit of fear can paralyze
your future,
and destabilize your presence, and carry you and bury you into the graveyard of the past. Fear. Don't allow it to happen. Oh yeah, yeah, Jehovah not. Egwin na maro. Oh yeah, ge ni ge me ngo na tozo ojo. Imugo. Ge ni na tozo ojo. Na landlord ga chupu ge bibi. Obi na mapoge. Who will take care of my children? Now I have no job. The God who gave you those children, is he awake or is he asleep? Chineke on Allah do ola. Ona do ana egwezo mi ndu dia nuberom di. Egu na atu. Onya kere gi mega gbogobia. Dugide gi from kindergarten to this level. In agwamu na omaros ga oge si choto ye ga anu gi mo oge ya ruwe. Oh, where can you see me? I'm mad on my cancer. I'm mad in hope. Oh, where each of them are looking at my pugobi. Oh, be a my person again. Oh, where are you now? You know, chere, you know, noa. Oh, now you know, chere, you know, noa. Do not be afraid. I got you, you know, all. Who don't can't you? They go digi. You know, amazing mistakes. Fear can make you make mistakes. These are causes of fear. Fear can engender premature deaths. In 1 week, Nwachukwu, in a tojo me ga dukwu ime. Ole ye yiri Chineke na omume. Oye kere abanwa, obizitie nwa n'ime ya ga ayi omume. In a tojo me ga awu. Oh yeah, they're getting the tata. I'm not my own bitch. Watching the kick up on all. Before the death of Jesus, the apostles were afraid. When Jesus was captured by the enemies, the fear was intensified. The fear was intensified. The fear became intensive. Chronic fear. E nwere ọtụtụ ụjọ dị iche iche. Ọ bụrụ ihe na-atụ gị egwu, na-atụ onye nke ọzọ egwu. E nwere ike ihe na-atụ gị egwu, ọ bụrụ ma ị ga-ejekwa eluigwe ma ị nwụọ. Ijebe, ị nwụbeghị. Ị nọrọ ebe a ụjọ na-atụ gị. Achụkwanụ gị na sista. Achụgo gị. Gbogbo na parish ebe ị nọ dịka ndị fada ụjọ nke anyị wee jide imirikiti n'ime anyị na-emegharị and many became psychophants. Ụjọ onye nọ na seminary na-atụ ụjọ ma ga-achụ ya afterwards achụrụ ọzọ ya na philosophy ọbanye dikinhood mbụ theology ọtụpụ ụjọ ma ga-emekwa ya lector. Emecha mee ya lector. Ọtụpụ ụjọ ma ga-emekwa ya acolyte. Emecha mee ya acolyte. Ọtụpụ ụjọ ma ga-echikwa ya deacon. Echie ya deacon. Ọtụpụ ụjọ ma ga-echizikwa ya father. Afọ na-asa dị mkpa mmadụ ma ga-echi ya father. Oge ordination lube nso. A ga-egokwere ya moto. A ga-egokwere ya mass box. Chineke adụgidere gị ruo na point of ordination. Ọ bụzi moto ka ọ gaghị ahụ ka ọ ga-esi wee goro gị. Emechaze chie gị fada. Ụjọ ebe a ga-etinye gị bido tụwazi anyị. Ka ebe a ga-epo osi fada. Imegide after some years. Ibe ga-ejewe n'ịgụ akwụkwọ n'obodo oyibo. Fear, a ga-esere dịgwa ka ije gụọ akwụkwọ. Further studies. You want to have doctorate degree. And so?
nweze doctorate degree gị na-emezi ụwa ntọ si n'ụwa ntọ onye nọrọ ebe ọ nọrọ ebe ọ na-anọ ya na-agụ ya uwe zuke
onye na-edo gị maara ụzọ gị datụ n'ụjọ chi na-edo gị maara ụzọ
onye na-edo gị maara ụzọ
echichezie ya fada posichazie ya o jegocha agwa obodo oyibo ọ atụmazi egwu a ga-emekwe ya ma nsa anyị nọ emegide megide ihe red button mee ya ma nsa anyị nọ o chewezie a ga-emekwe ya bishọp ụjọ bishọp tụwa ya ọ na ya ma mbụ bishọp ịma na ihe na-agba ga-eme onye a na-achị bụ bishọp ga-ekpesa ekpere ike ka bishọp nke nọ nwụọ and ndị bishọp anaghị anwụ ọsịsọ maka ebere anyị na-ebere ha karịrị egwuru ị ga-ejikwa bishọp na-atụ gị ịkpacha anya bishọp ahụ abịa na ihe gị sef ị chọrọ ịbụ bishọp onye agachukwu kpọrọ gị oku ya egwu na-atụ gị enwe ike mechazie ịbụ dịrị bishọp sef egwu ọzọ e wee batazie fia fia ihe ndị mmadụ ga na-ekwu ihe ndị mmadụ na-achị ka ị bụcha bishọp ị ga-abụkwa achị bishọp emegide ya achị bishọp ka ekwe maka kadinal egwu nke ebido tụwa gị ụwa bụ afọ eju eju ọhịa ka egwu juu eju mmadụ ahụ oge ị nọ praịmarị 1 ị na-atụ ụjọ ma ị ga-erugwe praịmarị 2 imegide ego ga sekọndịrị skuul ị na-asị ma ị ga-emekwe je finish js klas ị nọzikwa ss 1 na-eje ss 2 egwu ka na-atụ gị ị pụtazie ka maka wayek kwa egwu jam ebido na-etụwa gị ị ga-pas kwa jam chukwu onyere gị aka pas ya nọziri pas ya praịmarị pas ya sekọndịrị ọ bụzi jam ka ọ gaghị enyere gị aka pas ya geenu ntị ọ bụrụ na ị hụrụ ihe mere n'abalị ịnyịnya oge ndị Barcelona na ndị Manchester na-akụ egwu ote na ndị Manchester buwere kọp a ọ dịzika ọha wezi kọp the English League ọ dịka ọha wawezi ya ha batakwa ha bara na ha bata ha bara na a na-aduzi ha egwu ụfọdụ si na ha ji ọgwụ ụmụ Barcelona ifu mgbe ha na-abata nke mgbe ome na fanna nsi na ogbuchekwe mụwa na onwe m na-akwado ndị baso amen akwata kwata 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 ndị manyu bido kụwa egwu ha eji mara ha the first 5 minutes was too dangerous mere ndị a ha one goal with courage ọ bụ na ihe niile ndị Manchester na-akụ ndị ekworo ka ha disorganize ya da pattern ha were pattern ha ji wee bịa na onye ọbụla ga-emetụche bọọlụ okwu tupu nke na-aga aga ụmụaka na-ete egwu na field without fear when you are operating under fear success will be your portion
amen
victory will be your portion
amen
you must be a winner victory will be your portion my people
bam 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 asị roni anakwa roni roni pịa saa ya joy niile nwụọ ụmụ Barcelona jidekwa the same method ha no panicking na-aba ya na-alụ eke mathematics a na-alụ bọọlụ ọ bụrụ mass a na-eje ya ịkwatakwata mesi si ya na mesi eyebere nke ya ị na-ene ifu na ebe anya mesi bụ na go ebe ọ nọ na bụ na post anya adọrọzi n'ihe ọbụla a na-akọ na post akwa
kwata. Owe fe ya left. Go keep us inside that. Tupo olwe. Second goal. Compose. Habido kwa ozo. Third goal.
Odo ganya na ndi a ucho adoro ha n'obi. Umu Barcelona bia ni buru cup na na abia we na.
O ma ruzo e.
Ke wa bu cup nke ga na ta na.
Oye we mo ma ruzo.
You have nothing, you have no money. Just you will need a chikwakenu. Psalm 66. Psalm Agro Dasi. Cry out with joy to the Lord. If I have a crying out to cry. Iga eji ọṅụ aya mmiri ọṅụ a na-apụta gị n'isi Are you ready for that?
Apostle chapter 8. Oge Jesu merichara ọnwụ ụmụazị ya na-agagharị. O nwere obodo a na-atụ ụjọ ịba. Egwu wee jide ụmụazụ. Kedu ka a ga-esi wee buru oziọma baa Samaria? Kedu ka oziọma ga-esi baa Samaria? Oziọma ọ ga-abatawu Samaria? Ụjọ na-atụ ụmụazụ Kristi. Ha nọkọta kpechaa ekpere. Jupụta n'ike nke mmụọ nsọ. Sala ọkụ. Bulu egwu. Banye na Samaria. Ihe ahụ na-atụ gị ụjọ. Amen. Ihe a na-atụ gị ụjọ bụ na ị ka gbara ya nkịtị. If you can conquer fear, ị ga-ahụ that there's nothing again to be afraid other than that fear. Once you fear God, don't fear any other situation. So Chukwu ka a ga-atụ egwu. Ụmụazụ wee kachi obi bata Samaria. Hey! Aka ha weliri elu, ndị ọya dịba mma. Ngwụrọ gawa ije, isi hụba ụzọ. Ha na-akpọ Jesus. Jesus. Ọrụ ebube na-eme Jesus. Ndị titiri na-anụ ihe Jesus. Ọgwụgwọ nsọ, ọrụ ebube, miracles. Okwu Chineke sio nekwa ọ. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them, and they went down there and prayed for the Samaritans to receive the Holy Spirit. Agazi ke ekpere ha ekpere ka ha nara mmụọ nsọ. Amen and amen. Ị bịa na Acts chapter 8 from verse 5, osio to 8. Philip went to a Samaritan town. Onye mbụ zọpụrụ ije ahụ bụ Philip. Anyị chọrọ ime onye ga-abụ the Philip of this church. Ebe ha si na anaghị aba aba, Philip ga-aba ya. Wenere Chineke aka elu. Ike bata n'aka. Exam ahụ ị na-achọ ime na-amapụ gị obi. Chineke ga-agọzi aka, gọzie brain a. Success, success, success. is decreed upon you in Jesus' name.
Philip proclaimed Christ to them. The people united in welcoming the message Philip preached, either because they had heard of the miracles he worked. Can you hear me? Ndị na-anụ ọrụ ebube a na-arụ na-echegharị, ndị na-anụ ọgwụgwọ nsọ na-echegharị, ụdị amere na adoration nwanne ya bịa. Ọzọ ụtụtụ ihe anụnụ. Ọ na-eme anyị n'anya ka vam, kafim, ngwụrọ na-aga ije, onye nke ajere na-abịa, agwụgwọ n'ite mama nke ọzọ, o merie merie merie, ọkpọpụ, ọkpọpụ, anyị na-ekiri ọ na-eme live n'ụtụtụ ihe ahụ.
Jesus igwe
onye atụzụ n'ụjọ.
Amen and amen. Amen and amen.
That step you are going to make will be a step of miracles.
Amen.
So conquer fear now. You must conquer fear.
Amen. Amen. Derejo.
Relax. Take your book and your writing material. And let us be more biblical. After this introductory part, when God says, fear not, he says, cry out with joy. Joy should never lack in your lives. Tell your neighbor, may joy never lack in your life. Ọṅụ akọkwana na ndụ gị. Aṅụrị akọkwana na ndụ gị. Korea say, I am filled with joy. No matter what is happening.
Amen.
Ụdị si na-atụsọchikwa egwu and conquer fear. Ọ bụrụkwa ụdị nke a anyị mere n'oge Chimaroke ha. Mmadụ pụta si na ya bụ no shaking. Chimaroke na Ndubuye si no shaking. Na ya bụ no shaking. Ndị mmadụ na-akọ mbaka ma mechie ọnụ. Chimaroke ga-egbu ya. Chimaroke ga-eme nke a si okokoko. Okoti gba. Ebe Chineke dị ndụ. Ebe Chineke nọnyere m, ọ dịghị ihe pụrụ imegide m. Ebe Chineke nọnyere m, amara ya bara ụba.
Ebe Chineke nọnyere m, ọ dịghị ihe pụrụ ime. Ebe Chineke nọnyere m, amara ya bara ụba.
Amen and amen.
Ọfọdụ ma na-ekwugheri ọnụ. Gịnịkwa nke emekwana ya? Ihe niile o mechara emekwana Chimara oke gịnị? Mbaka ji ezuo ike. Imikiti sowe ya. O sikwa Abuja nata few weeks ago na-amarị na street. Ndị mmadụ kụrụ egwu sokwa n'azụ na-eme ebe anọ. Ha na-agarị na street. Ha na ndị Jack Nwatu ha. Ndị enigwe o, ndị enigwe ha chọọ ihe goal, ha na plan ya plan. Ima ọ bụ na iwọchiri match a, ifu coach ndị Manchester, ndị Man U, oge match aka ema mme otu a. Kwụsị na stroke emekwa nwoke ahụ. Aka na okwu a, mme otu a. Ndị film dị egwu, ifu ndị camera ha dị egwu. Nwoke muchie anya. Mse diwe na ndidi ka mma. Onye omere ya diwe o didi. Amen na ndị eme. Ofu Chimara oke a asị na akpa afọ oge a wee mebie. Now say, and I'm at Woga Ojo. In the name of God, the Father, Son, and the Holy Ghost, I have conquered fear. He cannot do more than God will permit him to do. Nan ha boy afa or boy.
If you have more money, baby, sit up on a gaffer. Who are you? Who born you? Say, I'm banning in this good house in Wagua and Bosu. Manaka, I'm banning in a church to go. Let us single him out. We Jerry agu ekpere sachi ekpere ahụ oge ahụ Sullivan na chikita bụ gwa maracha nwe woke akwa ha ncha nokwa n'otu ekpere m ka na ekpere Sullivan bụ o mechekwa echi mara oke ihe a onye ọzọ ga hand the power emekwe na because here is there is a syndrome ji nwe obodo with the chimaroke may say up chimaroke obute Sullivan sumar Sullivan may say up o de kukwara ọzọ. Amen and amen. Ofu Chimaroka can was the last week in the FCC. They wore handcuff. Chimaroka in a handcuff. Anakuyaka, my friend, move fast. Come on, move. Come on, my friend. Oneje kanwa. Utobo. Anakuyaka. No shaking. Abos is shaking. Kaneku.
On our
back. Oh! Chineke ziego, gatuzinegu.